Blog Talk Radio.
Ngiye kubasoza abanyarwanda abanyarwanda kazi muteza amatwi radio itahuka kuri uyu munsi umunsi w'itariki ya gatandatu ukwezi kwa mata umwaka w'2021 umunsi uzwi cyane mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda tukaba rero dutangiye ibiganiro byacu bya radio itahuka kuri uyu munsi ku mugabane wa Afrika uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa muzi cyane kandi musanzwe mumenyereye kuri radio itahuka Numuhanga mu mategeko akaba ari Dr. Mutabazi Etienne. Dr. Mutabazi Etienne ikaze kuri Radio Itahuka.
Turabashuhuje dusuhuje abakunzi ba Radio Itahuka n'abafatanyabikorwa bose.
Murakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi. Etienne Mutabazi ndabiseguraho kuri uyu munsi kubera ko ari umunsi udasanzwe. Ntabwo nifuje kubatumira muri iki kiganiro nk'umuvugizi wa w'ihuriro nyarwanda nk'uko dusanzwe tubiganira uyu munsi nifuje kubatumira gusa ku byerekeranye n'uku kwezi kwa mata dutangiyemo icyunamo ku nshuro ya 27 u Rwanda rugwiririwe n'amakuba rwabayemo nyine kuva mu mwaka w'1994 Dr. rero kuri uyu munsi ndabatumira cyane cyane nk'umuntu wabaye mu Rwanda uri umuofisiye mu ngabo z'igihugu zitwaga XFR nkabatumira nk'umuntu w'umunyamategeko nyine nkuko nari natangiye mbivuga nk'umunyamuryango w'ihuriro nyarwanda mu ntara ya Afurika y'Epfo ndetse mukaba mwarigeze no kuyibera umuyobozi ubwo twatangiraga amatora. Muri ibiganiro rero dufite kuri uyu munsi ntabwo dufite ingingo nyinshi ariko ziraza gufata umwanya urambuye kuko Dr. Mutabazi araza kuduha ibisobanuro bihagije ku bintu bimwe twifuza kumenya ndetse bifitanye isano n'iki gihe dutangiye kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa Mata. Dr. Etienne Mutabazi, mbere yuko dukomeza ubundi kuri radio itahuka nk'uko musanzwe mubizi, dukunze gutangiza isengesho rigufi. Nifuje ko uyu munsi dutangiza amagambo yo muri Bibiliya mu nkuru nziza yanditswe na Mutagatifu Matayo. Mu by'ukuri ni ijambo ryasomwe muri Kiliziya Gatolika ku munsi wa mbere wa Pasika, kuko umuntu iyo yumvirije neza asanga bifitanye isano n'ibyo twabayemo mu Rwanda cyangwa se n'ibyo turimo kunyuramo muri iki gihe. Ndasoma rero kuva mu mutwe wa 28 umurongo w'8 kugera ku 10 gusa, aho bagira bati: ubwo rero abagore bava kumva bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, bihutira kubwira abigishwa be iyo nkuru. Nibwo Yesu ahuye nabo arababwira ati: mugira amahoro. Baramwegera bahobira ibirenge bye bamupfukamye imbere. Nuko Yesu arababwira ati: mwitinya, ahubwo nimugende mubwire mu Galileya ko ariho bazambonera. Iryo ni ijambo ry'Imana rigufi dutangije. Reka rero dusenge twishyire mu maboko y'Imana. Turagushimira Nyagasani Mwami Imana Ishobora Byose, Data wa twese, wewe wabonye ko umuntu waremye mu ishusho yawe yaramaze mu buja n'ububata bw'icyaha igihe kirekire, maze ukamwoherezaho umwana wawe Yesu Kristo wigize umuntu, akabazwa, agashinyagurirwa ndetse akicwa urwo ku musaraba, aho yabambanywe n'abagizi ba nabi, ibisambo n'abambuzi. Nyagasani dawe Mana Data twese, turagushimira kuko utemeye ko muntu aheranwa n'urupfu ahubwo wamugize kumwana wawe utemeye ko aheranwa n'urupfu ahubwo wamugize umuzuka mbere mu bapfuye, ngo adufungurire amayira yo gupfa mu buzima bw'icyaha, tukazukira kubana nawe mu buzima bw'umunezero w'iteka. Muri iyi minsi rero turacyarimo guhimbaza ibihe bya Pasika, izuka rya Yesu Kristu, bikaba ari akanya kuri twebwe nk'Abanyarwanda ko kukwereka ubuzima bwacu. Duhe kuzukana na Kristu, tukwereka igihugu cyacu by'umwihariko nacyo kiri ku munsi ubanziriza kunamira abacu bishwe bunyamaswa n'abaturanyi cyangwa se abavandimwe babo. Tugutuye roho zabo kandi twizeye kuzabonana nabo aheza iwawe mu gihe kizuka no kubaho mu byishimo n'amahoro yawe dawe. Tukweretse rero Mana nzima iyi minsi y'akababaro dusangiye ngo duhumurize ubigirishije izuka ry'umwana wawe Yesu Kristo. Mana Data kandi Mana Isumba Byose, muri iyi minsi hano mu ntara ya Afurika y'Epfo turibuka bagenzi bacu batuvanywemo. Muri iki cyumweru gishize turibuka ko Comrade Clementine Munganyinka twashyinguye muri iki cyumweru ndetse n'abandi bamubanjirije. Nyagasani ngo ukomeze ubiyereke iteka, baruhukire mu mahoro. Nyagasani Data wa twese, tugusabye roho wawe ngo azabane natwe muri iki kiganiro, ayobore umutumirwa ugiye kutuganirira kandi ayobore nanjye ubwanjye ugihagarariye ndetse n'abadufasha kugira ngo amajwi yacu agere kubateza amatwi radio itahuka. Nyagasani Mwami Imana, ibi byose tubigusabye twizeye kandi twisunze izina rya Yesu Kristu umwami wacu. Amina.
Amina.
Murakoze cyane Dr. Mutabazi kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kuri uyu munsi rero. Bwana Dr. Etienne Mutabazi narimaze kuvuga impamvu nabatumiye cyane cyane nirinda kuvuga ku byerekeranye nirinda kubazana mu rwego rw'ihuriro nyarwanda kugira ngo hato abaza kudukurikira bataza kwibaza ko ibyo turimo kuganira kuri uyu munsi ari nka pozisiyo y'ihuriro nyarwanda yenda ryaba ryarumvikanyeho ahubwo batwumve ko turimo kuganira abantu bahuye n'ibihe igihugu cyacu cyaciyemo kandi batwumve nk'abantu bari ku mugabane wa Afurika turimo tuviva ibiri ku mugabane wa Afurika batwumve nk'abantu barimo kumva umunyamategeko ku byerekeranye n'imanza cyangwa se n'amategeko aho ashobora kuba ahengamye mu buryo turi bugende tubiganira. Dr. Etienne Mutabazi, nk'uko twabivuze wenda mu isengesho ryacu mbere yo kwinjira mu kiganiro nyamukuru, nagira ngo nk'uko muri umunyamuryango w'ihuriro nyarwanda mukaba mubarurirwa kandi mubarizwa ku mugabane wa Afurika mu ntara ya Afurika y'Epfo, nagira ngo mbahe akanya gatoya wenda mutangire mudufasha no kuzirikana abanyamuryango bacu abakomeredi bacu babiri bitabye Imana mu cyumweru gishize. Dr. Etienne Mutabazi,
urakoze bwana Kayitare. Nene bihe wa mugane bikomeye kuko mu gihe tuzirikana abanyarwanda baguye muri biriya byago igihugu cyagize muri 1994 twunamiye uyu munsi no mu minsi rizaza, ariko hano by'umwihariko mu ntara ya Afurika y'Epfo dufite n'akababaro kenshi kuko kuva mu kwezi kwa kabiri twatakaje umuyobozi wacu Abdallah Seif Bamporiki ku itariki 21 z'ukwa kabiri. Nyuma yaho gato twatakaje umuyoboke wacu umwana w'umusore mu karere ka North West Klerksdorp. N'ejo bundi bugufi aha dutuye twatakaje umuyoboke w'ihuriro nyarwanda Clementine Munganyinka twashyinguye mu minsi mike ishize. Turagira ngo rero tubazirikane cyane cyane dukomeze twite kubo basize. Ni ibintu bitatworoshye ariko nk'uko natangiye mbivuga abanyarwanda ubu abari ukwezi kugoranye ukwezi kw'akababaro kuri buri wese watakaje uwe wishwe muri kiriya gihe cya 1994. Ariko rero ndagira ngo ngere n'icyo mvuga ku buryo wagenisha ikiganiro kuko abanyarwanda iyo batwumva bajye bafata umwanya batega amatwumve umuntu yavuze nkandi. Wavuze uti muri iki kiganiro ntabwo ndakuganiriza nk'umuvugizi w'ihuriro. Ndagira ngo ari byo dukora. Iyo navuze nk'umuvugizi w'ihuriro mba navuze aho duhagaze nk'ihuriro, ibyo twemeranijeho nk'abayobozi, ibyo twemeranijeho nk'abayoboke. Akenshi mba nabanje no kugisha inama abo dukorana. Ariko kuba ndi umuvugizi w'ihuriro ntabwo bimbuza nk'umuntu, ntabwo mbuza nk'umunyarwanda cyangwa se nk'undi muntu wese ubaho ahomba kuba nanjye nagira igitekerezo ntanga. Aho urimo kuvuga uti turakorana ikiganiro wenda kiri buzanemo ibibazo by'amategeko, ibyo ni ibintu nize, ni ibintu nkoramo, niho ngira ngo rero twerekeze ikiganiro maze abatwumva bajye bashobora gutandukanya bati Mutabazi wavuze uyu munsi yavuze nk'umunyamategeko, yavuze nk'umunyarwanda usanzwe nawe urimo gutanga igitekerezo cye ku kibazo iki n'iki. Hari naho yavuze nka komiseri ushinzwe amategeko n'imyifatire mbonerabupfura mu ihuriro nyarwanda, hari naho yavuze nk'umuvugizi wabyo. Kuko hari igihe uvuga bati mwumvisha abo muri ANC ko wavuze kandi ari umuntu mwavuze gusa, ari umuntu mwatanze igitekerezo cye. Ibyo bintu rero tujye tubizirikana kuko ni kwisiteye niho igana, kubimenyera rero byadufasha. Murakoze.
Murakoze Dr. Mutabazi rwose aho ngaho nizere ko mukuye igihu ku byo abantu batekerezaga ni nayo mpamvu rwose tutanatinze nagira ngo muri aka kanya mbabaze mbaha mbashyira mu myambaro ibiri kaba ariko mbyita umwambaro w'amategeko bwa mbere umwambaro w'umuntu w'umunyarwanda wari mu gihugu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mukaba mwari muri mu ba ofisiye b'ingabo z'u Rwanda noneho mukaba mwarabonye ibyabaye ndetse mukaba mwarasomye urwandiko Generali Augustin Ndindirimana yandikiye Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi. Mbere yo kugira ngo tuganire byimbitse muri urwo rwandiko Dr. Etienne nagira ngo wenda mutubwire Dr. Generali Augustin Ndindirimana uwo ari we uko mumuzi muri biriya bya mirongo icyenda na kane.
Urakoze Kayitare. Jenari Ndindimana namumenye bwa mbere aho Manzo yari akiri komanda njye nari nkiri umwana mutoya nkiga mu mashuri ngira ngo abanza yabaye minisitiri w'urubyiruko ndabyumva ariko rero mirongo icyenda na kane bwo ari generali ubwo yari yarakoze imirimo myinshi muzi ari chef d'état major wa gendarmerie hanyuma tuza rero no guhura turegerana mu rukiko Arusha aho yaregwaga kimwe na bagenzi be kuri bimwe mu byaha byari byarakorewe mu Rwanda aregwa nk'umukuru we wa gendarmori hari wenda aho bamurega bati we ku giti cye wakoze ibingibi ariko ibyo nzi ko ari ibintu yatsindiye ndetse no kumurega nk'umukuru wa gendarmerie ntabwo nzi ko yabitsinze ari mu bantu barezwe baza gutsinda ibyo babarekaga aho rero ndamuzi ubu nzi ko yagomba kuba yaragize amahirwe atakiri muri Tanzania yasubiye kubana n'umuryango we mu gihugu umuryango utuyemo ndumva ari ibyo naba mvuze kuri Generali Augustin Ndindirimana.
Murakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi nk'uko mubivuga koko ndumva nanjye mu gihe nari umwana mutoya numvise bwa mbere Generali Augustin Ndindirimana sinzi niba yari majoro cyangwa yari komanda icyo gihe ariko ubwo yari yabanje kuba minisitiri w'ingabo yari yabanje kuba minisitiri w'urubyiruko mumbabarire nuko ikigara ikizwi nuko yakoze imirimo inyuranye mu gihugu cy'u Rwanda haba mu gisirikare haba no muri guverinoma uyu mugabo bikaba byerekana Dr. Mutabazi niba ariko namwe mubibona ko uru rwandiko rumeze nk'impuruza nkurikije uko narusomye yandikiraga minisitiri w'intebe w'Ububiligi rwaba rurimo koko amagambo y'ukuri y'umuntu wabaye mu Rwanda igihe kirekire twavuga ko afite experience ku gihugu cy'u Rwanda Dr. Etienne.
Ibyo nibyo urwandiko narusomye harimo ibintu byinshi byanyuze mu rukiko cyangwa ahubwo na byose byanyuze mu rukiko ku buryo njye mbonye uruya rwandiko ntabwo nabonye ari ikintu gishyashya ariko ku banyarwanda rero batagize amahirwe yo kuba mu rukiko ko njye ku giti cyanjye mu rukiko Arusha nabayeyo kuva mu kwezi kwa munani mu bihumbi bibiri kugeza gato nk'umu kwezi kwa karindwi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri navuga rero ko ibintu byinshi mbizi abantu bahaburaniraga ibyo baburanaga ibyinshi ndabizi hari n'igihe njya mbitangaho ibiganiro sinavuga byose hari ibyo njya ntangaho ibiganiro nunganirana n'abandi twakoranaga muri icyo gihe nkibwira ko rero ukurikije wenda ibibazo wateguye bihereye kuri ruriya rwandiko nashobora kugira ibyo nibuka tukaba twabisangiza abatwumva.
Murakoze cyane Dr. Etienne. Hari abantu twagiye tuganira kuva twabona ruriya rwandiko kugira ngo muri weekend ya Pasika bavuga ko uru rwandiko rumeze nkaho harimo ibintu bivuguruza izindi versions zari zisanzwe zizwi nkaho bavuga ko yahaga yaba yarashinjwe ibyaha bikamuhama akabyemera noneho ibyo yashinzwe byamuhamye yemeye ndetse yanahaniwe ndetse akaba ageze mu gihugu cy'u Rwanda ngo byaba bimeze nkaho General Ndindirimana yagiye abivuguruza kandi urukiko rwaramaze kubifataho ibyemezo nkaba mvuga rero mwebwe nk'umuntu w'umunyamategeko ibyo bintu mubyumva mute ese namwe niko mubibona ese hari ukundi kuntu mubibona mukaba mwaha abanyarwanda umwezi kuri ako kabazo
urakoze yari umusirikare mukuru wakoreraga mu biro umutungo babitaga officier G4 muri 1994 mu leta majoro y'ingabo yakoreraga mu biro byayoborwaga na koloneli Rwamanywa kuko numva ari we wari G4 muri icyo gihe duhunze agomba kuba yaragiye muri Zambia noneho byari igihe cyo gufata buri muntu wese bakeka ko yaba yaragize uruhare mu byaha byari byarakozwe mu Rwanda icyo gihe ndibuka neza ko ntiyahaga ubwe ku giti cye yagiye muri Tanzania yishyiriye urukiko ariko urukiko rusanga nta n'icyo rumukurikiranaho rumusubiza ubutegetsi bwa Tanzania ubutegetsi bwa Tanzania icyo gihe buvuga ko bugomba kumukurikirana ko yinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ariko icyo gihe nanone leta y'Ububiligi yahise ivuga ati ahubwo tugize Imana uwo muntu kuri twe turakeka ko yagize uruhare mu iyicwa ry'abasirikare bacu bari mu ngabo za Minwari ni ukuvuga zira ngabo z'umuryango w'abibumbye zari zarohejwe mu Rwanda gufasha uruhande rwa leta y'u Rwanda y'icyo gihe na FPR Inkotanyi kuba zashyiraho inzego z'inzibacyuho inteko ishinga amategeko na guverinoma n'ingabo zagomba kuvamo ntiyahaga rero yaje kujyanwa mu Bubiligi araburana ku giti cyanjye ntabwo nakurikiye cyangwa afite imbere yanjye urubanza rwe ariko rero ibintu mu by'ukuri yaburanaga byari byaranavuzweho kenshi mu manza zinyuranye Arusha cyane cyane zirebana n'ibyo byari byabaye ku basirikare 10 b'Ababiligi bari bakuriwe n'umuriyotana witwa Thierry Lotin biciwe muri Camp Kigali aho bita kuri Cour de Garde kuri winjira mu kigo cya Camp Kigali ku itariki ya 7 z'ukwa kane 1994 hagati ngira ngo ya 2:00 na 3:00 mu gitondo bavuga ko rero n'untu yahaga abasirikare yari yabatwaye mu modoka akabageza aho azi yuko agiye kubafasha kugira ngo batagira icyo baba ubuzima bwabo tugarizwa ariko rero ku bw'amahirwe make yabageje muri Camp Kigali bihurana nuko byavugwa ko abasirikare wenda b'Ababiligi aribo banagize uruhare mu guhanwa inda rya perezida hari ibintu byinshi bivugwa ku bw'amahirwe make abasirikare baje kwirohaho n'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda icyo gihe bamwe barabarasa uko bari 10 bose barabarangiza ni ibintu rero byafashe umwanya haba nkete nyinshi cyane wenda nubimbaza ndakubwira nkete zakozwe amakomisiyo yashyizweho kugira ngo akurikirane icyo kibazo ntacyo ndavuga ku rubanza rwa Ntuyahaga nyirizina mu Bubiligi kuko wenda icyo nakubwira Kayitare cyangwa na Serge mu kudufasha kubyuma nuko ziriya manza abantu bagiye bazumva bamwe ko babaye uruhanza ariko rero barebe wenda n'ibyabaye ntabwo ari buri gihe ko umwanzuro urubanza rwagezeho urukiko rwagezeho aba ari wo kuko ahubwo aba ari umwanzuro ushoboka urukiko rukurikije ubuhamya rwumvise icyo wenda abantu batamenyereye imiburanishirize y'imanza mpanabyaha baba bazi yuko iyo urukiko rwacintuza urubanza bati kuriya niko kuri oya icyo urukiko rwagezeho aba ari cyo kintu gishoboka urukiko rukurikije ibimenyetso byose rwumvise ari ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha ndetse n'uburyo uregwa yireguye icyo nicyo cy'ingenzi burya mu rubanza mparabyaha mvuga rero ko kuvuga ngo ibyavugiye mu ntuza ngo niko kuri byagorana kuko hari niba bitavuzwe kubera ko bitaregewe hari n'ibiba byakabirijwe cyane cyane mu manza nyinshi ubushinjacyaha ibi n'ibi twagiye dukoraho n'ubushakashatsi ugasanga ubushinjacyaha bwabishyuye umuntu hari ingero nyinshi kuko ku giti cyanjye n'ibintu nanditseho nerekana uburyo muri ziriya manza zaba ari izabereye mu rukiko mpanabyaha rwarishyiriyeho u Rwanda ndetse n'urwashyiriyeho igihugu cya Yugoslavia Sierra Leone Cambodge muri Timor ndetse n'ahandi ababuranyi bamwe bagiye babeshyirwa kubera imyanya bari bariho muri leta none bakavuga ati niba ibyaha byakozwe ibyaha bikomeye nta kuntu aba bantu batari babirimo nta kuntu batabihanirwa ibyo rero ni ibintu wenda byaba byiza abantu b'abanyamategeko aribo babigize ikiganiro bitabujije ko n'undi wese agira icyo abivugaho ariko wenda akumva ko hari byinshi byamwisoba kubera kutagira iyo myumvire yo mu rwego rw'amategeko ndumva wenda nama ngarukira aho ngaho kugira ngo dukomeze
murakoze Dr. Chene nk'uko mubivuze ngira ngo wenda ntabwo ari muri ubu bwoko bw'imanza gusa wenda n'izindi nkiko twagiye tubona aho abacamanza bicara barenze umwe ni ukuvuga ubushinjacyaha bugatanga ibimenyetso uregwa nawe ahagaze hariya noneho aho mugira muti ndagira ngo abanyarwanda batwumva babyumve yewe natwe wenda dushyire mu gaciro twumve koko uko imanza zicibwa ko bivuga ko atari iteka kubera ko cyane cyane iyo bavuze ibimenyetso byagiye hagaragara n'imyiregurire nibyo byegeranywa noneho bigatanga umwanzuro ariko bitavuze ko ari iteka ko ari ijana ku ijana uko ibi bintu byagenze ngira ngo no mu byaro abibyihene n'abibyinka iyo bajyaga mu nkiko za ziriya nkiko dusanzwe tuzi iz'iwacu nzi ko ari uko nguko byagendaga yemwe na za gacaca nazo bavuga ariko ntabwo ndimo kuvuga za gacaca izo twita nouveau modele zabayeho nyuma ya 1994 ndavuga za gacaca izi zari zisanzwe za kera zo mu Rwanda iyo abantu bicaye bakavuga bati turabona twari dukwiriye kurugena gutya abantu bajye bumva ko ari consensus ari ikintu abantu bumvikanyeho noneho bakavuga bati iki tugihuriyeho turi benshi reka bariho umwanzuro dufata Dr. Chena wose uko mwe mubibona
rwose ibyo nibyo rwose mu manza zose burya ni wa mugani bavuga ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana ibyo nibyo abantu bagafate wenda urubanza rwabaye ngo bavuge ngo buriya ni ukuri ukuri ni ibyabaye ariko rero hari ni iby'abacamanza babumvishe bakurikije icyaregewe bakurikije ubwiregure bwatanze unyemereye rero kuko hari ikintu wenda ngize imana ndabona ndajya nkubwire ko kubirebana na kiriya kibazo wambajije kirebana n'abasirikare b'ababirigi habayeho nibura komisiyo enye zikomeye ingabo z'igihugu zikibimenya ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu ku itariki ya 7 biriya bimaze kuba bahise bashyiraho komisiyo yo gukurikirana kiriya kibazo yari iyobowe na koloneli Joseph Murasa Mpongo icyo gihe yari akuriye ibiro bya mbere ni ukuvuga je muri leta majoro y'ingabo yari irimo koloneli abasirikare bakuru b'u Rwanda kugira ngo barebe neza icyaba cyabashye yashyizeho duhorero ku itariki ya karindwi z'ukwa gatanu 1994
nyuma y'ukwezi
nzi ko yashyizeho na General Major Augustin Bizimungu wari umaze kuba chef d'état major mu bintu yahise akora yavuze ati hano habereye ibintu reka tubikurikirane. Hanyuma hashyizweho indi komisiyo yashyizweho na General Major yari yaba General Major Roméo Dallaire wari ukuriye ingabo z'umuryango w'abibumbye kuko buryo bavuze minwari abantu bagomba kumva ko itari ingabo gusa minwari yari iyo misiyo yose. Umukuru wa misiyo nubwo buri gihe hahoraga hazamo ibintu byo kugongana yari Dr Jacques Roger Bobo niwe wari uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Boutros Ghali. Hakabaho na General Roméo Dallaire ahagarariye ishami rya gisirikare gusa nuko rimwe na rimwe mu bintu byinshi Dallaire yivangaga. Icyo gihe ndibaza ko na Jacques Roger Bobo yaje kubyandikaho igitabo avuga ati uriya muntu rwose yicaga akazi hari amabarwa menshi yari yatanzwe yerekana imikorere ariko Dallaire yivangaga mu bintu. Aha rero we yashyizeho komisiyo yo gukurikirana ikibazo cy'abariya abasirikare b'Ababiligi yari iyobowe n'umuriyetona korone w'umurusiya witwa Dunkov irimo umumajoro wo muri Mali witwa Kone harimo umumajoro wo muri Congo Brazzaville witwa Ankabi n'umukapitene wo muri Senegal witwa Mbaye. Hanyuma haje no kuba iperereza ryimbitse ryategetswe n'umucamanza wari ushinzwe gukurikirana ibyaha mu Bubiligi bita Damien Van der Merch ku itariki 11 z'ukwa cyenda 1995. Haje no guterana umutwe udasanzwe wa Sena y'Ababiligi wateranye watanze raporo yawo ku itariki 6 z'ukwa 12 1997. Ni ukuvuga rero izo komisiyo zose zagiye zigera ku myanzuro itandukanye. Noneho ariko icyo nasomye muri iriya barwa ya General Ndendimana ni uko avuga ati buriya ingabo z'igihugu kimwe n'izindi nzego zari zaracengewe. Noneho kuri iyo tariki ya karindwi hari ikintu yavuze nanjye navuze nseka nkibaseho. Aravuga ati bariya abasirikare b'Ababiligi bagejejwe kuri Camp Kigali hari umuntu wasakuje aravuga ati nyamara aba nibo bahanuye indege ya Perezida. Avuga ko umuntu ari umwajidashef witwa Jean Leonard Kibutiyongera ajidashef ndamuzi birashoboka rero kuko kaje guhakwa nawe yivugiye ati ahantu hose nari mfite narahacengeye ibintu byabaga narabimenyaga. Ibyo ni ibintu bisanzwe ko iyi mitwe ibiri ingabo zihanganye nk'uko byari bimeze cyane cyane zivuga ururimi abantu bavuga ururimi rumwe kuba abantu bacengera abandi rwose ni ibintu bibaho. Kandi mwibuke ko n'abayobozi bakuru benshi peri barabivuga nibura nabyumvanye nk'umugabo witwa Tito Rutaremara avuga ati ahantu hose twari twarinjiyemo haba ari muri politiki haba ari mu ngabo z'igihugu ibyabaga twarabimenyaga inama za guverinoma zarabaga zikarangira ibyabaye tubizi. Ibyo rero wenda nuko abantu bamwe bagiye babikora batayahagaragara hari abagiye ahagaragara ariko yiba bose bagiye kagaragara ndumva byadufasha kugira ngo tumenye ibintu biba byarabaye cyane cyane ko ibi ari amateka y'igihugu cyacu. Ndumva Kayitare nagusubije ijambo.
Murakoze cyane. Hari utuntu tubiri mbonyemo aho ngaho ariko kugira ngo ku gice cya nyuma cyerekeranye n'ibyo byo kuba imitwe y'ingabo zirwana cyane cyane bavuga ururimi rumwe byoroshye ko bamwe ubutasi bwabo bushobora kwinjirirwa bityo noneho ibikorwa bimwe bikaba byagiye bakaba bagenda basigana ibyaha ikindi mwigeze kuvuga Dr. Chienne numva mwagira mwatsindagira cyane nuko ari General Romeo Dallaire yanditse igitabo bamwe bafata imenya atari na kimwe bamwe bafata nk'ubuhamya ndakuka ngo bw'ibintu yabayemo ndetse bakanavuga ukuntu ngo yagiye yarwaye ihungabana nyamara kandi na Dr. Jean-Jacques Roger Bobo nawe akaba yaranditse ibitabo ikinshimishije nuko nawe yanditse avuga ati uriya mugabo w'umusirikare n'igitsure cya gisirikare yaramvangiraga nanjye akazi kanjye kakononekara aho rero nagira ngo Dr. Chienne Mutabazi mudufashe noneho babandi bumva bafata ubuhamya buturutse mu gitabo runaka n'abandi bagafata ubuhamya buturutse mu gitabo runaka kubera ko bwerekeye cyangwa se bufavoriza uruhande rwabo nagira ngo aho ngaho mubidufashemo abateze amatwi raditaho kandi ndetse n'abazabyumva nyuma basobanukirwe ibyo bintu
urakoze cyane wenda ndagira ngo mvuge gato kuri General Romeo Dallaire hari abantu bibwira ko minwari itangiye ngira ngo nyuma y'isinywa ry'amasezerano arusha ahagana nko mu kwezi kwa 11 muri 1993 aribwo Dallaire yari ageze mu Rwanda cyangwa aje mu kibazo cy'u Rwanda ntabwo ari byo kuko Dallaire buriya yatangiye mu kibazo cy'u Rwanda muri misiyo yitwaga UNOMIR ni intuza ni ishami ry'abasirikare bagenzuraga ko ingabo za FPR zaba zituruka mu Bugande zije mu Rwanda abo basirikare bari baraje nkagana nko mu kwezi kwa 8 muri 1993 General Dallaire aza ari we ubakuriye hari amaraporo menshi rero inyandiko zikiriho umuntu yagenda asoma yerekana imyitwarire ye yafatanije cyangwa akorana n'abasirikare bo muri za Zimbabwe ibyo ni ibintu za Zimbabwe za Pakistan ibyo ni za Bangladesh ni ibintu bikiriho umuntu yabisoma akabisobanukirwa noneho icyo gihe rero umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Dr. Boutros Ghali yari atarahitamo umuntu waza ngo amuhagarariye kuko muri misiyo zose umuryango w'abibumbye wohereza zishinzwe kugarura amahoro ku isi imisiyo bavuga ziri muri departoma ishinzwe kubungabunga amahoro ku isi ibyo bita peacekeeping operations bene izo misiyo ziba zifite uhagarariye umunyamabanga mukuru aho bita ba representant special noneho niwe uri umukuru wa misiyo ahantu hose muzasanga izo misiyo mugiye nko muri za MONUSCO kazi za MINUSCA ahantu hose mwakeka tuvuge nko muri Congo muri Centrafrica muri za Mali muri Haiti n'ahandi hose hari izo ngabo z'umuryango w'abibumbye muzasanga hari umukuru wa misiyo na n'ushinzwe abasirikare Dallaire icyo gihe yumvaga ko we ubwo yari yarageze mu karere mbere ariwe wakagizwe n'uhagarariye umuryango w'abibumbye ariko rero mu rwego rwa politiki baje gusanga atabifitiye ubushobozi yari umuzungu w'umunyakanada bikanamugura no kugira ngo abe yayoborwa n'umunyafurika ariwe Dr. Jacques Roger Bobo wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Cameroon niyo urebye no mu biro byabo uko bari abakozi bakuru barabirabura noneho mu gisirikare ugasanga abasirikare bakuru ari abazungu harimo ubwo tuvuge Romeo Dallaire wari ufite umufasha we na w'umunyakanada bitwa Major Brent Bidstre, Bidstre, hari uwungirije brigadier general wo muri Ghana, hari n'ushinzwe sekiteri ya Kigali iyo bitaga Kibat, sekiteri ya Kigali, ariko nanone agasa nk'ari we navuga nabigeze kuba nka komandajwe koronel w'Ububiligi Luc Marchal. Ibyo rero ubwabyo byari ikibazo, ariko Daleri yari afite n'akandi karusho, kuko umuntu yahaga raporo nk'aho raporo yazihaye umuyobozi wa politiki mu muryango w'abibumbye icyo gihe wari Kofi Annan w'umwirabura nawe, ahubwo yazihaga undi mu generali w'umunyakanada witwa Maurice Barishe. Ibyo ubwabyo byari biteye ikibazo, kuko biriya bihugu n'uwo bavuze batitwaje ku butumwa bw'umuryango w'abibumbye, ariko ntibabuza no gukurikirana inyungu z'ibihugu byabo biba byabohereje. Ibyo rero byarabaye, kuko ni inyandiko zihari, n'umuntu afashe umwanya akazitegura neza. Ibyo byose najya mbikubwira nkubwira nti mu nyandiko n'iyi muri Telegrams ni inyandiko nafashe umwanya wo gukusanya, ndazibona zose cyane cyane zirebana na buriya butumwa bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye kuva nko mu kwezi kwa munani 1993 kugeza ziva mu Rwanda muri 1995. Aho rero icyo kibazo hagati ya General Dallaire nk'umukuru w'ingabo cyari gihari, hagati ye na Roger Bobo nk'umukuru wa misiyo yose ya ONI mu Rwanda muri icyo gihe, ku buryo byanageza aho Roger Bobo arigenda, kuko ntiyashoboraga gukora. Nzi ko na Dallaire yaje kugenda, hazamo witwaga Sharia Khan, umanza na Maurice Barire yaraje kuhahita igihe gitoya, bakaza no kohereza undi mukomanda. Amazina yose ntabwo agenda azi, ariko umuntu afashe umwanya we, ayo ni amazina twibuka rwose wabona mu nyandiko dufite abantu benshi bafite.
None se Dr. Etienne Mutabazi, hari version nanone twumvishe, niba ari ukuri niba atari ukuri, gusa nicyo cyonyine nifuza ko mwabwira Abanyarwanda, aho bavuze ko ngo ingabo za Nations Unies zari mu mutwe wa Minuari, ngo zari muri igice kimwe kigize mission de Nations Unies mu Rwanda, ko ngo zaba zari zibujijwe gutabara abantu bari barimo bayengana. Ibyo bintu byo mwabivuga biki?
Ahantu hose hari misiyo za Nations Unies ziba zifite amategeko arebana n'ibyo zigomba gukora, bita les règles d'engagement cyangwa mu cyongereza rule of engagement. Haba harimo iki rero? Haba harimo mbere na mbere ko zigomba kwita ku mutekano w'abasivili. Icyo ni ikintu kiba kirimo. Noneho zikita no ku mutekano wazo bwite. Ni ukuvuga igihe zugarijwe, igihe zitewe, zigomba kwirwanaho kugira ngo abantu bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye batagira ibibazo. Hariya rero habaye iki? Iyo ubwira Abanyarwanda uti hari gahunda ndende yo kugira ngo igihugu gitangwe, ni ukuvuga kive mu byo byabimenyerewe bya Repubulika ya Kabiri bihabwe abari bateye, ni ukuvuga FPR. Hari abantu bavuga ati wenda ubwo urimo kudutesha umwanya, ariko niko byari bimeze, kuko ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda zari nyinshi, imibare nayibona, ariko ndibuka ko bazigabanije igihe zari zikenewe zigera kuri 270, zigera kuri 270, kandi mbere bari bageze hafi nko ku 300. Uti byagenze gute? Ibyo ni ibintu byasabwe mbere na mbere n'ingabo z'Ababiligi. Bari bavuga bitwaje bati ko abasirikare babo barashwe, ariko nanone wari nk'umugambi wo kugira ngo barekurire inkotanyi kuko baravuga bati inkotanyi zifite imibare nyinshi mfite raporo y'intuza ya misiyo darire yakoze mu cyo bitwa yunomire nigeze kuvuga raporo de reconnaissance bari bakoze mu kwezi kwa munani muri 1993 yerekanaga uko imibare y'ingabo ku mpande zombi imeze warebaga ikigamijwe kugira ngo ubutegetsi bwa Repubulika ya kabiri yari ifite perezida Juvenal Habyarimana buveho uburyo bwavaho bwose hanyuma hagira abandi binjiramo hari iki kibazo cy'uko wabonaga nanone muri politike rusange y'isi hari intambara y'ubutita hagati y'ibihugu byahozwe bikoronizwa n'Ubufaransa cyangwa se byegereye aho ngaho n'ibyahoze bikoronizwa n'Ubwongereza icyo nicyo cyariho ariko hari n'umugambi muremure wo kugira ngo bizafashe mu kwambuka bajya muri Congo muri biriya by'amabuye y'agaciro muri za ntambara z'urudaca ajya kumva ngo kanaka ngo yarwanye yise kanaka nguwo rurandesire kabiruta wari waragerageje byaranze ariko araje abonye abamufasha nguwo avuyeho ahaye rurankunda nguwo Jules Mutebutsi nguwo Bosco Ntaganda nguwo Makenga abantu tabuze ahantu baturutse ariko ukumva ngo ni abajenerali rimwe ukumva ngo yigiye mu Rwanda ariko ubu ni jenerali muri Congo abantu rero ntibumve impamvu ibyo byose bibaho hariya rero naho izo ngabo z'Ababiligi wasangaga mu by'ukuri nazo harimo ibice bibiri kuko nibwo buhamya twumvishe mu rukiko bamwe bafite iyo gahunda ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi yo gutanga ubutegetsi mu Rwanda abandi baje kuba bakeka ko baje muri mission yo kubungabunga amahoro ingabo z'abanyafurika zari zihari zaba arizo muri Congo izo muri Ghana izo muri Togo izo muri Senegal bari ba nk'abo bakwita barukurikira izindi icyo wenda ni ikintu twazagarukaho umuntu akajya agenda akuganiza akubwira n'amazina dore kanaka dore ibyo yavuze iki gihe iki n'iki dore uburyo yitwaraga dore ibyo yabeshye kuko buriya ntitukibwira ko ibintu byose byavuzwe ari ukuri numva muri ya nyandiko ya Ndindirimana hari ahantu uri bubone avuga ngo fax yoherejwe ku itariki 11 mutarama no kuvuga mu kwezi kwa 1994 ivuga ko ngo hategurwaga ngo ubwicanyi bwateganyaga ko ngo niba ari mu minota 20 bazajya baba bishiye abatutsi 1000 ibintu ubona by'ibishyimbano utamenya ahantu byaturutse wabaza mu muryango w'abibumbye tese mwarabimenye batireka da undi akajya hari atahubwo twarabimenye wanabaza tese original iyo fax iri hehe ntuyibone ni byinshi rero buriya ni byinshi twagenda wenda tuganira kuri kimwe ku kindi wenda navuze byinshi nagusubiza ijambo ushatse ibindi bisobanuro
murakoze cyane Dr. Mutabazi ni byiza ko mutubwira n'ibintu nk'ibyo ngibyo abantu muri icyo gihe twari abasivili cyangwa se twari tutaragera no ku gihe umuntu yakurikirana amakuru cyane ariko ikintu ndimo kwibaza kandi wenda n'abanyarwanda benshi bibaza nagira ngo nubwo mwavuze ko mu butumwa abasirikare bajya kubahiriza amahoro mu bihugu birimo ibibazo baba bafite itegeko ryo kurengera abasivile no kurengera bagenzi babo abasirikare b'ibindi bihugu baboherejwe muri ibyo bihugu nagira ngo muce akarongo neza ko haba hari close wenda cyangwa se ingingo runaka yavugaga ngo mu Rwanda muramenye mutazarengera abantu barimo kwicwa cyangwa se haba hari close zisanzwe nk'izo mu bindi bihugu byose bebamo izo ngabo zikipinga amahoro haba hari iclose ivuga ko byanze bikunze bagomba kwita ku basivili regardless y'ubwoko barimo cyangwa se ya appartenance politique baherereyemo noneho mu Rwanda bikabyara ikinyuranyo Dr. Chen
urakoze ntabwo ari ikinyuranyo kubera yuko icyo nakwita principe nyamukuru nizo nebyiri iziriya ngabo ziba zagiye kubera ko byemeranijweho hagati y'impande ebyiri zifitanye ikibazo hariya hari harabaye ubushake hagati ya leta y'u Rwanda na FPR zivuga ko kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa hakenewe ingabo z'umuryango w'abibumbye ariko muri ibyo bita regle d'engagement ni ukuvuga ni ryari ingabo z'umuryango w'abibumbye zigomba wenda nko gukoresha ingufu ni igihe ubuzima bw'abasivili abari bo bose buri mu kaga hariya rero mu Rwanda kuva ku itariki ya kane ndetse na mbere yaho kuko nabwo ntitugomba kubishyibagirwa hari n'ibikorwa byinshi wasangaga ziriya ngabo navuga mu buryo ubu n'ubuko zibogamye hari igihe zajyaga zibasira abantu bamwe nk'ingabo z'ababirigi hari igihe nzi bigeze kujyana ibibazo n'umukobwa wa Colonel Serubuga ubu ni ukuvuga ku ruhande rwa guverinoma yariho mwishyi cyangwa se kwa rwa perezida Habyarimana hari igihe bigeze gutera mu rugo rw'umugabo witwa Barayagwiza izo ni ingero zivugwa n'uko bivuze bamwe bazakubwira bati ya bari abantu nyine bagomba kwibasirwa ariko principe ebyiri nyamukuru n'uko ingabo igihe habaye ikibazo zigomba kurwana ku buzima bw'abasivili hanyuma icya kabiri zikaba zakwirwanaho igihe bibaye ngombwa nazo zugarijwe ariko nanone misiyo ya nasiyo zine ntabwo igizwe n'ingabo haba hari abantu bashinzwe ibyerekeye ibyo nakwita ubutabazi humanitarian assistance buriya habaga hari ibice bitatu habaga hari igice kireba politiki hari igice kireba igisirikare yuko imirwano igenda yiyongera hari n'igice kireba abaturage barimo kugenda bavanwa mu byabo buri gihe twabonaga amaraporo yatanzwe n'abashinzwe ibyo bita ubutabazi bwihutirwa cyangwa humanitarian assistance in emergency byabagaho habaga hari abantu bashinzwe iyo urebye n'inyandiko zoherezwaga i New York wasanga zirimo ibyo bice bitatu harimo bati mu rwego rwa politiki dore uko bihagaze mu rwego rwa gisirikare dore uko bihagaze mu rwego rw'abaturage bari mu kaga dore uko bihagaze kuko aho niho bahera batanga amakuru iriya miryango ishinzwe ubutabazi nka za Croix Rouge za Care International zikaba zaje ndetse n'intuza n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gutabara abari mu kaga ryo bita OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs igihe rigomba kuzira ibyo rero ari ibintu biteganijwe buri wese azi icyo agomba gukora ariko uribuka ko bimaze no gukomera General Dabere wenda hatuma amanota yasabye ko zirangabo zakongerwa zikaba ibihumbi zikajya ku bihumbi bitanu na magana atanu ariko icyo tuzi FPR yarabyanze dufite ibarwa yanditswe ndibwira n'umugabo witwa Jean Gahima na Claude Said imwe ya mbere ni ku itariki 12 z'ukwa kane 1994 ariko nyine ikabije niyo ku itariki ya 30 z'ukwa kane ku icyo gihe baravuga ati nta mututsi n'umwe ugisigaye mu Rwanda abatutsi barashize nta kizo ngabo ziza gukora ariko rero ni bangahe se bapfuye nyuma y'ayo matariki haba hagati y'itariki ya 12 z'ukwa kane 1994 n'itariki ya 30 ahubwo ndibwira ko aribwo n'ubwicanyi bwakabije cyane ariko hari n'abandi bapfuye nyuma y'itariki ya 30 iyo rero nk'icyo cyifuzo cyo kugira ngo ingabo mbere na mbere ntizive mu Rwanda cyangwa se n'ingabo z'amahanga zari mu bihugu by'ibituranyi kuko buriya hari ingabo z'abanyamerika zari gufungura hari ingabo z'abataliyani zaje hari z'abafaransa zaje gutaba izo ngabo zose iyo bazishyira hamwe zari zifite ingufu zihagije kugira ngo zihagare hagati ya ziriya mpande zombi buriya bwicanyi buhagarare ariko FPR ntiyabishakaga hari ibiganiro nigeze gutanga nza kuvuga ibiganiro byigeze kuba hagati y'ingabo z'u Rwanda ziyowe na koloneli Marcel Gatsinzi ku ruhande rwa FPR manzari nka Charles Kayonga cyangwa se Frank Mugambage hari ifoto muzabona hariho Gatsinzi na Dariyeri ngira ngo na Mugambage n'abandi bafise nka babiri cyangwa batatu b'abanyarwanda ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane icyo gihe barebaga uburyo imirwano ihagarara ariko iyo usomye neza ibyo FPR yavugaga icyo gihe wavuga uti ibi bintu kuko byashoboka ibi ninde wabishobora igihe mu gihugu hari akaduruvayu mu gihe abantu barimo kwicwa nawe ukavuga uti nimuwanze mukore ibi nimutabikora imirwano ntihagarara ntibyari gushoboka nicyo cyatumye bikomeza nicyo cyatumye abantu bicwa kuko buriya inyito nyinshi abantu bakoresha ariko ukumva bazivuga kubera ko wenda icyo gihe bo batari hariya ngo barebe ibyari mu kubera ku baturage b'abanyarwanda abahutu abatwa n'abatutsi Kayitare nduva nagusubiza ijambo
murakoze cyane Etienne Mutabazi ibyo ngibyo murimo kuvuga ni ibintu nibyo byabiti abanyarwanda bavuga bati aho niho ruzingiye mu gihe hari haje ingabo z'amahanga n'ukuri zifite intwaro n'ukuri zifite ibyangombwa byose zifite ubumenyi ndashaka kuvuga technique zifite ariko zikaza zagera hariya abantu bagapfa bene kariya kageni ku mpande zombi nge niko mvuga noneho ahubwo Dr. Etienne Mutabazi ko turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane ndetse amasaha makeya twujuje imyaka 27 ariya mahano abaye mu Rwanda uwavuga ko kuba n'indege yararashwe igahanurwa ngewe ku giti cyanjye ntitaye no kuwaba yarayihanuye kuko ibyo ari byo byose bizagaragara ababihakana bazabyemezwa cyangwa se bifata abandi ibyo ntabwo ari aka kanya ariko mwebwe mubona noneho ayo makimbirane uko kuba hatarakurikijwe amahame remezo ya buriya butumwa mubona hakaba ariho haturutsemo kugira ngo indege igwe irashwe hapfiremo abantu twahoze tubabara bagera kuri 12 hari ibyo murumva ikibazo cy'indege kitacengera hagati aho ngaho Dr. Etienne
nuko akenshi tutagenda ngo turebe inyandiko ziba zirimo guhanahana cyangwa gucicikana hagati ya za ambasade z'ibihugu cyane cyane biriya bikomeye abanyamerika abongereza ababiligi abafaransa abadage izo ziriho iyo musomye mu gitabo cy'umuntu witwa Honoré Nguanda nyakwigenda aherutse kwitaba Imana ngira ngo mu byumweru bibiri bishize wari umujyanama mu by'umutekano wa perezida Mobutu avuga ukuntu ku itariki ngira ngo enye bari bakiriye perezida Habyarimana atavuga da tuza hafi nk'amasaha 2 yikurikiranya avuga ati bambwiye ko bazanyica Kagame yari yaramutumyeho Bobo ajya kumureba ngira ngo kuri pasi karamubwiye ati nyamara Kagame yambwiye ko azakwica ibyo rero ni ibintu byari biteganijwe kuko hari uvuze n'iby'indege indege ibimenyetso byose dufite byavuye cyane cyane mu basirikare bahuze muri FPR ubuhamya bwinshi dufite ankete zakuzwe zerekana mu buryo budasubirwaho budashidikanywa ko FPR ari yarashe abavuga rero ngo wenda nko muri za komisiyo mutsinzi nabonye n'ejo ubundi iyi komisiyo y'abafaransa itanze raporo yabo abantu bavuga ati Hatimana yashwe n'abasirikare be nta muntu wari watubwira ati dore misile zarashe indege ya perezida Hatimana dore zari zishinze aha ngaha nyamara baratubwira bati dore nka Lieutenant Ruzibiza arakubwira ati dore aho twari turi dore umu kapitene Kamugisha ni watutubwiraga ibingibi dore misile ninge zavuye ku murindi wumvishe majoro utemba kuvuga ati dore izo misile nange nzi ko wenda nazipakiyeho ibyo bimenyetso turabufite ariko ku rundi ruhande se uretse kuba bavuga ngo buriya wenda ntibabagusura bagusura icyo gihe yari diregiteri muri minisiteri y'ingabo diregiteri muri minisiteri y'ingabo ntabwo bafite abasirikare nubwo yagira babiri cyangwa batatu bashinzwe umutekano we ariko ntibaba bahagije kugira ngo bagiye gukoresha izo mbaraga zihanura indege ibyo nta byabayeho aho rero bisaba yuko abanyarwanda kuko bicara bakavuga uko babaye njye nirinda no kuvuga ngo bakabwizanya ukuri kuko biranagwe no kugira ngo ukuri kumenywe kuko hari n'igihe nkubwane dore iki cyarabaye ariko kubera ko ntavuze uko ushaka kubyumva ukavuga uti buriya ntabwo avugishije ukuri ariko icyo ndimo kukubwira ni uko ibimenyetso dufite kugeza ubu bihagije kugira ngo ugere ku mwanzuro wo kuvuga ngo FPR niyo yahanuye iriya ndege yari izi rero ikizakurikiraho byari byaranagiye bivugwa twabisubiramo Ndagijimana Jean Marie ambasaderi niwe wanditse ati Kagame yatanze abatutsi ibitambo hari inama nyinshi FPR yivugiraga abayobozi bakuru bavuga ko badahangayikishijwe n'abatutsi bo mu Rwanda ibyo ni n'ibintu bakuze mu buryo bukurikirana umututsi wo mu Rwanda akatekereza ati buriya abatutsi batashye tugiye gukira noneho twarimo kararangiye ariko ntabwo ariko byagenze kuko nibura nyuma y'imyaka 20 twaba tuvuga tuti ba bantu bari baragowe ba bantu bishwe kariya kageni 90 noneho abandi baraje bene baraje babari ntabwo aribyo byabaye kayitare iyo ubonye n'uburyo bibasi ubu ngubu ubusa bishwe ubu ngubu bavuga ko baziriki wavuga ko baziriki kurenjya numva benshi bati no bishe kubabaziza uko bavutse
murakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi nk'uko mubyumva kuri iriya barwa General Augustin Ndindirimana yandikiye Minisitiri w'Intebe w'Ububirigi amusobanurira ndetse impuruza ku byerekeranye n'ibibazo u Rwanda rwaciyemo murumva ko ibi bibazo ari uruhererekane ari ikintu kimeze nka shene mu by'ukuri bimwe byagiye bihereza ibindi aho misiyo za Nations Unies zitakoze ibyo zagombaga gukorwa bikaza kurangira indege iguye sinza kuvuga ko indege yaguye ariyo yishe abantu b'ubwoko ngubu cyangwa buriya ariko ibyo aribyo byose tuzi neza ko n'abari bari mu ndege nabo bari abantu bari bakeneye kuba hari abantu bari bafite n'ibyo bamariye ibihugu byabo ntabwo ari abanyarwanda gusa ntabwo ari Habyarimana gusa wenda kuba baba mutekerezaho ko yari ikindi kintu kitari kiremwa muntu cyangwa se atari umukuru w'igihugu ahubwo wareba neza uhereye kuri perezida Juvenal Habyarimana nyine wari muri iyo ndege perezida Cyprien Ntaryamira w'ubu perezida w'u Burundi ba minisitiri Bernard Kiza na Siriyake Simbizi ambasaderi Renzaho w'umunyarwanda General Deogratias Nsabimana w'umunyarwanda Colonel Sagatwa w'umunyarwanda Colonel Jean Pierre Binaberry w'umufaransa muri iyi ekipe nyine y'abafaransa yabafashaga Major Jacques Harrod w'umufaransa nawe bafashaga Major Tadeo bagaragaza w'umunyarwanda Dr. Manuel Akingeneye bariya ni abantu bose bari bafite aho baturuka kandi bari bafite ibyo bamariye ibihugu byabo ntabwo rero twavuga ngo kubera crash kubera kugigangurana kwabaye mu bayoboye ibikorwa bya Nations Unies mu Rwanda bitandukanye cyangwa se kubera ko hari abantu bashakaga kuririra ku bwumvikane bukiya bwa bariya na bariya ngo noneho ngo ibyo bintu tuvuge ko bidafitanye isano n'akaga igihugu cyacu cyabayemo kuva muri 1994 kugeza uyu munsi ndetse bikinakomeza Dr. Etienne Mutabazi mwakoze rwose kutuganiriza kuri iriya baruwa mugenzi wanjye Serge nawe ngo yarafite ibibazo ashaka kubabaza cyangwa se ikibazo nagira ngo wenda nawe tumuha akanya Serge muratwumva
Urakoze cyane Claude Marie Bernard Kayitare ndetse n'umutumirwa wawe Dr. Etienne Mutabazi ndabakurikiye ndi ku buhanga bw'ibyuma kandi ibintu murimo kuganira ibintu by'ingenzi ku bumwe bw'abanyarwanda cyangwa ku kuri ku banyarwanda nari mfite utubazo duke kuri iyi ngingo mumazeho umwanya muganira ninsubize inyuma umutumirwa wawe wabyihanganire kuko nanjye mbafite ukundi mbitekereza kugira ngo dufashe abanyarwanda nabo tuba tuvugira muri kano kanya ndatangira mbaza Dr. Etienne Mutabazi ku ibaruwa nyine mwahereyeho yanditswe na generali Ndindirimana ni ibaruwa abenshi barimo kutwandikiraho abenshi batwohererezaho ibibazo kandi nakunze uburyo Dr. Etienne Mutabazi yabaye nk'ubikomozaho byakabaye byiza nyir'ubwite aramutse yemeye kubona n'itangazamo ku buryo twamwibariza nyine kuko niwe yanditse ibaruwa ariko nk'umutumirwa wawe kuyivugaho nk'umuntu ukurikirana iby'imanza cyangwa uzi byabaye mu manza mu rukiko mpuzamahanga cyangwa urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ni ibintu by'agaciro nagira ngo mbaze Dr. Etienne Mutabazi hari aho yavuze ati ku kibazo cyane uri hagati si nkivugaho kuko urubanza rwe ntaruzi kandi kuko burya nibyo dutoza abantu umuco wo kuvuga ibyo bazi bazanasubiramo hariya wavuze uti niyo wajyanye bari abasirikare nibyo koko narabyandikiwe kuko bambwiye ko mu gihe agatwinge imana ministre w'intebe yaterwaga bari abasirikare bari mu muhanda bashaka n'uburyo bavayo ntuyahagarare yabahaye iriya lift nk'uko wabivuze abageza muri Camp Kigali ibyo nabyandikiye n'abantu benshi bakurikira urubanza ikindi wavuze ni kiriya kirebana nuko baba barishwe muri Camp Kigali amakuru nagiye nandikirwa nuko avugwa yuko batangiye bicwa n'abasirikare nakwita abitwa ibimuga bakomerekeye ku rugamba ariko nanone mukagaruka ku muntu uvugwaho Ndindirimana avuga ati niwe waba aratanze amakuru avuga ati aba nibo bishe bishe perezida uriya muntu ni umusirikare w'u Rwanda niba nabyumvise neza mu isobanuro ryawe ni umusirikare wa FARDC kandi nanone nkurikije ibyo wavuze kuri kaje guhakwa nanone ngo bamenyaga amakuru cyangwa bakurikiranga amakuru y'ibintu bibera ryano mu gihugu ubwo twabishyira mu rwego rw'ubutasi cyangwa mu rwego rwo kuneka ubishyira muri context kuko kuneka bibaho kuneka kandi birakora no kwiyemfiritira kugira ngo ukure amakuru kuri adversaire ibihugu birabikora aha twahita dufata umwanzuro ko bishwe na FPR kuko wenda uwo muntu yaba yaratangaga amakuru ku ruhande rw'inkotanyi aho kari akabazo ka mbere akabazo ka kabiri izo enquete wavuze zagiye zikorwa sinzi niba wenda hari umwanzuro zemezaga koko baba barishwe na RPF cyangwa bagashimangira yuko bishwe na FARDC kuko wabitubwiye uti batangiye kwicwa n'ingabo zo muri Camp Kigali nk'uko wabitubwiye ariko kuba wenda wasibi ataba nibo bishe perezida ari we twafata nk'abo nyirabayazana waba rutumye bariya babiri igicumi bicwa ako kanagira ngo numve ko wagashimangira kugira ngo kumvikane neza
kuba wenda mwazashaka Jean Ndindirimana akabaha ibisobanuro bihagije ku ibaruwa yanditse byaba ari ibintu by'ingirakamaro wenda icyo nzi cyane cyane kuri aba bantu baba bararezwe bakaburana yaba ari abahanuwe cyaha cyangwa se abarangije ibihano akenshi bababuza kuvuga muri bya bihugu byo mu Burayi akenshi ababo bakiri babuza kuvuga icyo nacyo mwakizirikana bitavuze ko wenda Ndindirimana we bamwemerera ramutse abonetse byaba byiza ariko atanabonetse zimwe mu mpamvu zaba ari izo ngizo kubirebana rero na cya kibazo cy'abasirikare b'ababiligi kuko Major Bernard Ntahaga yabahaye list abageza muri Camp Kigali yaziko bagiye ahantu wenda umutekano wabo utari buhungabane Camp Kigali habaga harimo abasirikare benshi nigeze kubabwira ko muri ankete zakozwe nk'ankete yakozwe na minwa ya muri ankete yakozwe na Lieutenant Colonel Dumpoff iyi ni ankete ya minwari n'abandi basirikare batatu haba Major Kone, Major Nkapi na Kapiteni Mbaye baravuga ati hari abasirikare abofisiye b'abanyarwanda bagerageje kugira ngo bafashe bakore ku buryo bari abasirikare baticwa ariko nabo biza kubagora akavuga ati hari koloneli Nubaha hari koloneli Jean Marie Vianney Ndahimana hari Emmanuel Kanyandikwe hari Major Ntuyahaga hari Gerard Ntamagizo hari Ajida Sebutyongera na Ajida Chef Ephraim Kagango abo bose baragerageje kugira ngo babuze bariya basirikare b'intuza bo muri Camp Kigali kuba baguma guhohotera bari bagi ariko birananirana aho rero ni abantu bishwe mu kivunge ariko wenda icyo General Ndidimana avuga ati nuko avuga ati umuntu wateye akamu bwa mbere nuwi na Ajida Chef Jean Leonari Sebutyongera akaba ari byo ahuza no kuvuga ati ingabo z'u Rwanda zari zarinjiriwe cyane cyane ahere havuga ati kaje guhaka ubwe yivugira ko yari afite abantu bamuha amakuru mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda umuntu yavuga ati se kari karakaduvaye kuko guteza akaduvaye mu gihugu bwari bumwe mu buryo FPR yakoreshagaho mu bishatsi twazavuga n'izindi ngero nyinshi kugira ngo biyorohere gufata igihugu guteza akaduvaye ibintu by'amabombe bigendaga bategeka hirya no hino hari ankete zakuzwe n'abajandarume ba France berekana ahantu hagiye hategwa mine bikitirwa ko ari uruhande rwa leta rwaziteze kandi mu by'ukuri ari abantu bitaga bariya ngo niba ari abatechnicien iyo bitaga cinquième colonne ya FPR bamwe muri bo muri iki gihe bagiye banabitangaho ubuhamya ibyo ntabwo ari ibintu bigishidikanywaho aho rero na hariya agomba kuba ari cyo cyabaye ni igihe gikomeye perezida yapfuye umuntu aravuga ati wenda dore abantu dukeka ko bamwishe abandi babigunzeho barabishe barabarangije nkumva rero icyo wenda ari ikintu twazagaruka kugira ngo twerekane ukuntu ako kajagari koroherezaga FPR kugera ku migambi yayo
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi ibindi numvise waganirije mu mugenzi wanjye ni kuri ziriya nama zahuzaga ingabo z'u Rwanda FARC ndetse n'inkotanyi kugira ngo babe bakora ceasefire kugira ngo batabare abicwaga mu gihugu wakomoje ku mazina y'abasirikare bakuru nanabikurikiye mu biganiro nagiye numva Ambassador Ndagijimana yavuze ko yajya gorezwa niba ari Gatsinzi Marcel ati mushyireho pression kugira ngo basabe inkotanyi guhagarika imirwano ku buryo twajya gutabara abanyarwanda bicwa ikibazo nandikiwe ahangaha nacyo kijya gusa n'iki muri zone yaho intambara zabaga cyangwa ahantu bicwaga hari muri zone y'intambara ibyo birumvikana bikomeye ariko se usubiza iki abavuga bati mu bindi bice by'igihugu mu Ruhengeri ku Gisenyi ku Kibuye Icyangugu ku Gikongoro Butare igice cya Gitarama hatari imirwano kubera iki ubwo bwicanyi butashobora guhagarikwa kuko nta mirwano yari ihari
kugira ngo rero ubwicanyi buhagarikwe muri kiriya gihe hari ibintu mbere na mbere tugomba kureba amatariki abantu bagiye bateranira ahantu hamwe igihe batangiye kugabwaho ibitero n'uko mu rwego rw'inzego zishinzwe umutekano byari bihagaze twari dufite ingabo z'igihugu zari ku mubirindiro twa nabyo dushobora kubona ahantu hatandukanye mu Rwanda cyane cyane mu byari amapresituri icyo gihe ya Ruhengeri Gisenyi Byumba na Kigali wenda n'abasirikare bake babaga barinze ibigo bya gisirikare nabyo umuntu yakwibuka yavuga abo ni ku basirikare hari gendarumuri ntabwo yari buryo ifite abantu benshi ntabwo yari ifite abajandarume benshi nabo tubishatse tubikoze ikindi kiganiro umuntu yakwerekanaho imitwa ya gendarumuri yari iri ariko tibagiwe n'icyo kintu nigeze kuvuga bitaga senke mukuru ni ukuvuga wa mutwe w'inkotanyi wabaga wagiye abantu abakada babatuje kujya guteza akaduruvayu mu gihugu kugira ngo byitwe ko umutekano wananiranye wenda reka nk'ubu nagaciyemo nibutse nk'igihe hicwaga umukuru w'ishyaka rya CDR Martin Bucyana i Butare kandi i Kigali baraye bahiciye umunyamanga mukuru wa PSD ministre Félicien Gatabazi byaje kugaragara nyuma ko yaba Félicien Gatabazi yishwe na FPR abamurashe baravuzwe rusi bisabivugaho cyane n'abandi Félicien Gatabazi yicwa n'abantu baba ngo na bakombozi n'ibiki ariko mu rwego rwo guteza kakaduruvayo ibyo bintu na minwari yari bizi kuko ndibuka ko mu ishyingurwa rya Gatabazi General Dallaire avuga ati biriya ibintu ni ibintu twari twarakurikiranye twari tuzi n'icyo bigamije nawe aho rero umuntu uza mu tundi duce tw'igihugu hari hakenewe ko haboneka abajandarume yewe ndetse n'abasirikare kuko hari amategeko ateganya ko abasirikare bashobora gufasha abajandarume mu kugara umutekano aho nakubwiye ibyabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane aho ingabo zahuye iz'u Rwanda ziyobowe na Colonel Marcel Gatsinzi iza FPR ziyobowe ngira ngo na Shereka Ngacyanga Frank Mugambage hari na General Dallaire n'abandi basirikare bakorana bareba kondisiyo FPR yatanze icyo gihe ukabona ni kondisiyo zidashoboka twibuke ko mu gihugu hari impunzi nyinshi cyane abantu bava mu byabo za Nyacyumba abantu bavaga za Byumba ese muri icyo gihe byari bimeze gute mu turere twaberagamo imirwano abaturage b'abasivili bo byari byifashe gute ni ibintu rero byinshi ugomba kugenda ufata kimwe ukajya mu guti iki cyashoboraga kugira ingaruka izi n'izi kuko hari abibwiraga yuko ikibazo kiriho gusa ari abantu bicwaga kuko abantu barishwaga ariko hari n'imirwano kandi idahagarara hari imirwano idahagarara niki cyateraga ikindi aho niki ikibazo imirwano ishobora guhagarara kuko nicyo buri wese yifuzaga hari kuboneka ingabo zo kurwana ziko hari hateganyijwe inyandiko ivuga iti FPR izane abantu ingabo z'u Rwanda zizana abandi duhagarike iyo mirwano ariko FPR yarabyanze haba arusha mu kwezi kwa gatanu muri Andre Ntagerura ariko nabwo FPR yananyana kuko yabonaga ibirimo guhwa byose birimo kwigeza ku butegetsi aho rero numva aricyo gisubizo naguha kuri iki kibazo
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi ku bisobanuro byawe byiza ngarutse inyuma nkakubaza nti duhere wenda nko ku muri 1994 ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza indege ihanurwa ari ya mezi ane wari uri mu ngabo z'u Rwanda umwuka wari uwuhe atmosfere twavuga mu Rwanda yari iteye ite kugira ngo turebe ko ibyabaye mu kwa kane indege ihanurwa bamwe batubwira yuko babonaga ibimenyetso by'uko politiki yari iteye mu gihugu bitewe n'ubwo bwicanyi bwakorwaga na ba Escadron de la Mort izo za assassination zabaga mu gihugu tension yari hejuru nari nkiri muto ariko ntabwo nabikurikiraga cyane ariko narabyumvaga ariko nkawe wabirebaga nk'umuntu ukuze uri no mu nzego z'umutekano twavuga ko mbere yari ijoro rya gatandatu yo tariki ya gatatu z'ukwa kane indege ihanurwa atmosphere yari itete mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane muri aya mezi ane bavuga ko hari ibintu byategurwaga mwajyaga mwumva hirya no hino mutazi uko bizakorwa hari n'ibivugwa ku ruhande rw'abanyenduga cyane cyane abasirikare b'abanyenduga na gatuwiringi imana kuba babwira ngo bafate ubutegetsi hari ibindi twumvaga ko amaradiyo yaba yaravuze ko indege zahanurwa njya mbyumva mu buhamya iyo tension ngira ngo udusubizemo nyuma y'imyaka 27 utubwire uko wabibonaga nk'umuntu ukuze mu nzego z'umutekano
wenda reka mpere kuri cyo kuba mu nzego z'umutekano icyo gihe naririye na mu ngabo z'igihugu ariko ndi umusirikare wakoreraga mu gace k'imirwano ko mu Bushengeri nko kuva mu kwezi kwa 1993 kugeza nko mu kwezi kwa gatatu kwa 1994 icyo gihe nibwo navuye mu Bushengeri nza gukorera Kigali muri Minisiteri y'Ingabo ariko wenda ibyabaga binyuze kuri radiyo twarabyumvaga hari wenda n'inyandiko naje gusoma nyuma zikajya ziba igihamya cy'ibyo nari nsanzwe numva mu by'ukuri hari umwuka utameze neza kuko nta hageragezwa gushyirwaho guverinoma gouvernement de transition à base élargie gouvernement ihuriweho n'imitwe ya politique yabaga mu Rwanda ni na FPR inkotanyi haragiragijwe byinshi numva ku itariki ya gatanu z'ukwa mbere hari president yararashyiye ariko hari ibice nko mu mashyaka amwe n'amwe ya politiki iyo yavuze abantu bavuga ngo urimo kuzura kavuze ariko si byo ndimo gukora ndimo kuvuga ibyo nibuka byabaye habaye ibibazo byo muri MDR birarangiye hajemo ibya PS Parti Liberal nabyo bikagenda bintuza ariko iyo usomye noneho amatelegaramu yoherezwaga muri icyo gihe kuko ibyo ni n'ibintu nabonye yaba arimo intwari yaba ari amatelegaramu ambasaderi no ambasade y'Amerika yoherezanyaga wabonaga ko hari ikibazo navuga wenda kimwe nyamukuru cyo kuvuga ngo ntabwo inteko ishinga amategeko ya FPR ntishiga yifuza ko umuntu ishinga amategeko yajyamo ngo umudepite umwe wo mu ishyaka ryitwa CDF bakaba ngo bizafata iki icyo kintu burya cyashegesha igihugu nzi ko umudamu umwe muri diplomasi y'Abanyamerika ushinzwe Afurika witwa Alain Lenda yatumije icyo gihe share muri Uganda akamubwira ati nyamuneka mwashyize mu gaciro Jacques Rujebugu yaravuga ati aba bantu bananiranye telegramu ni nyinshi ujye uzishyira hamwe zajye ndibuka ko nk'ukwezi kwa kabiri mu mateke ya 20 bishe ministre Félicien Gatabazi yari umunyapolitiki ukomeye muri parti PSD bukeye bica Martine Bucyana icyo ni ikindi cyongeyeho buri gihe bakavuga ati ni Habyarimana bishe Habyarimana nawe atazi sinvuga ko wenda Habyarimana we ntabyo yakoraga ko yarahari ariko hari ibyo noneho dufite n'ibimenyetso dufite n'inyandiko hari n'ibindi byavugwaga tudafite ibimenyetso buri ruhande rushobora kuvuga uko kurushatse muva rero umwuka ntabwo wari mwiza guverinoma ntabwo yari ifite ingufu zari ndavuga guverinoma y'icyo gihe perezida Habyarimana mu bantu batari bafite ingufu ntabwo yari ifite ingufu batashoboraga kugira icyo bakora ariko hari abazavuga ngo buriya yari arimo nawe yakoreye mipango sinibwira ko mu mipango yari gukora harimo no kugira ngo nawe apfe ahanurwe mu ndege wenda abantu wenda batagira umutima batagira roho nibavuga turiya nawe yateguraga urupfu rwe numva rero ko ayo mezi yari amezi akomeye biza rero gusozererwa n'ihanurwa ry'indege ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane. Uwayihanuye ndibwira ko yari yabiteguye bihagije, ndibwira ko yari azi inkurikizi yaryo, ndetse n'abo baturage cyane cyane nk'abatutsi byari bizwi ko bafite umutekano muke, kuko kuva mu kwezi kwa kabiri hari ahantu henshi abatutsi bari bahungiye nk'ikigali ndibuka nko muri kuri kiliziya Charles Rwanga za Cyangugu kuri muri Efishi Cyangugu n'ahandi n'ahandi. Byari ngombwa ko rero umuntu wese ushyira mu gaciro atekereza ati nidukomeza nitudacisha makeya ngo tugire icyo twigomwa, aba baturage b'abanyarwanda baragira ibibazo, ariko buri wese yikomereje ibye kugeza aho n'indege bayihanura, noneho n'ishyano riragwa ari ishyano tukigendana kugeza uyu munsi. Nkumva rero ni ibintu byinshi byabaye, nanone kereka umuntu ateguye ikiganiro cyihariye, noneho umuntu akajya avuga ati dore iki kintu cyabaye, reka tukiganireho tukive imuzi tukive muzingo. Serije na gusubiza ijambo.
Urakoze cyane kugize neza gusubiza tumwe mu tubazo numvaga hano tuba twandikirwa nyine n'abadukurikira mu bindi biganiro. Nkaba nasubiza ijambo rero ko muri dikayitaro mpaye ijambo, mukamwakomeza mu kiganiro cyiza, nanjye mbateze amatwi.
Murakoze cyane Serije, murakoze Dr. Butabazi kuri ibyo bibazo usubije, kandi abanyarwanda benshi bibaza. Ingingo twayitinzeho cyane, kandi koko turacyafite n'umugambi wo kuzayikomezaho, duhamagara n'abandi batumire namwe ndetse tukabifashisha mu kadushakira izindi nyandiko zaba ziri mu bubiko cyangwa se andi makuru mwagenda mubona. Banyarwanda, Banyarwandakazi rero, dufashe dushimire Dr. Etienne Mutabazi wiyemeje kandi kuzongera kuzagaruka kudufata kudufasha muri ibiganiro byacu. Dr. Etienne Mutabazi, murakoze cyane. Banyarwanda, Banyarwandakazi rero, mwari muteze amatwi radio Itahuka kuri uyu munsi. Tureka dusozereza ahangaha ikiganiro cyacu twari dufite, turakomeza kwifatanya n'Abanyarwanda mu cyunamo batangiye muri uyu mugoroba, kandi tuzakomeza kugenda tubashakira amakuru hirya no hino arebana n'ibibazo igihugu cyacu cyaciyemo, tubashakira abatumirwa bashobora kugira icyo babibabwiraho. Muri aka kanya rero, Claude Maria Bernardo Kaitare i Pretoria muri Afurika y'Epfo, ndabashimiye mbasezeho. Nshimira cyane Serge Ndayizeye wari urimo adufasha ku buhanga bw'ibyuma, ese mwaduteze amatwi muraharyana. Abandi umunsi mwiza aho bukeye naho butaha.
Ingabo kwa ngango kongera kugahindura cyinyi biganiro, nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye. Nibiriye mu itembe ni burukira mu itaba, nabaga ubikumye na mbaru umwe, naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro.